Mr. Favor Production.
Zambian Pulse.com.
72 Tumakumisa basu maenda Lavanke ya sini mapendo manipasa Mamiya Nimakuliza basu maenda Lavanke ya sini mapendo manipasa Mamiya Vokuliza liza vakare Na voku minya minya vakare Wanichinja Mamiya Vokuliza liza vakare
Way back, I used to be an irresponsible man, kembombuli. Chicha kolo afuti notu akumbali. Kwempe noku ipun kafe mumpali. Vila nale kupisha mwakale defyo. By then mudi ine mwadi fechi devu. Daddy nde kupisha fe mumesho. Shati alire kumona polo sipesho. Why kalirira mbondeji? Why can't you leave him aba umebengi? Alefoba kutunga ndeti. Fia kale fimano fia mubula ngeti. For now leti linga na nyumi. Forever mpako kupuwa wumi. Drive me crazy mumakumbi Sono kukumbi tetinje kona kambi
Nimakulisa basu maenda Lavanke ya sini mapendo manipasa Mamiya Nimakulisa basu maenda Lavanke ya sini mapendo manipasa
Mamiya
Vokuliza liza vakare Na voku minya minya vakare Wanichinja
Kwa mana lefise chipendamo Apani ne mista la vanga telemo Nachupa muli iwe ni mpampamo Exi marabishi na disambamo You got everything I need So stepping back to ex no need If you have iwe tebengi Plus that love she got I don't need it Kalate mwafe iwe mpake mpela Nalaba chile shove chepela Kuli inewe kole sempela Feo kupusha no mbawe nishina kubaf Uli lubandeti Divalula yellow green ina lady Bashiye makuba pange If I promise you utawakabudisha mesh
Nimakulisa basu maenda Lavanke ya sini mapendo manipasa Mamiya Nimakulisa basu maenda Lavanke ya sini mapendo manipasa
Mamiya
Vokuliza
liza vakare Na voku minya minya vakare Wanichinja
Kasbah Johnson Zazbina Baraba Matsi Simkelexis Zimbab Zekapondwa Chan Sandbiz Chumzi Muswat Fly kuna Zimdan Nami Moon
Mr. Favor Production
Download it from ZambianPulse.com.